mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika. Radijwi rya Amerika vugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda hano muri studio ya Karin kumuri kumwe nange Eugenia Mukankusi. Bibutse ko mutwumvira kuri FM 88 n'ibice bitatu, FM 104 n'ibice bitatu aho ni mu Rwanda. Mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2. Mwiriwe abandi mwaramutse neza mwese, hikaze kandi kuri radio yanyu ni ikiganiro muri isanga.
Muri isanga. Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ikaze mwese nshuti bavandimwe muri kuri radio ijwi rya Amerika. Mukanya rero nabwiraga ko ari ikiganiro muri isanga, tukaba tugiye kuvuga ku mpunzi z'abanyekongo ziba mu Rwanda. Uyu munsi rero nkuko mbivuze nyine, abanyekongo babarirwa mu bihumbi birenga 17 baba mu nkambi ya Kiziba ni mu burengerazuba bw'u Rwanda. Bari bamaze iminsi itatu bakambitse hafi y'ishami ry'umuryango w'abibumbye, ku biro by'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR Ikarongi ni mu burengerazuba bw'u Rwanda. Abapolisi ejo baba barashemo amasasu kugira ngo babatatanye. Ibyo rero bikaba bikubiye no mu itangazo rya polisi rivuga ko bari bugarije ibyo biro bya HCR 20 hamwe na polisi 7 bakomeretse bajyanwa ku bitaro. Itangazo rigakomeza rivuga ko kubw'ibyago 5 bitabye Imana bazize ibikomere. Turaza rero kuganira na bamwe mu bari bari aho ngaho Ikarongi ndetse n'abagumye mu nkambi y'impunzi. Nagira ngo twakire bamwe mu batumirwa bacu bari ku murongo wa telefone. Mukansanga Odeta, uranyumva? Turi kumwe naho Mukankusi Imakire arahari? Ya ma telefone ndumva atarimo kumera neza nkuko byatangiye kuva mu gitondo, ariko ndibaza ko Mukansanga Odeta, uranyumva? Ntabwo nzi ikibazo kiri ku murongo wa telefone. Reka ubwo twongere tubashyireho neza hanyuma tuganire na abadamu, nkuko ikiganiro muri isanga cyo kwa gatanu giha umwanya abategarugori. Twagihariye abari n'abategarugori, abagore, abakenyezi, kugira ngo tujye tuganira ku bibazo bitandukanye. Hari kandi hagire n'abatanga n'ibitekerezo ndetse n'inama. Nagira ngo ubwo mukanya rero twongere tubashake, ariko namwe mwese abaduteze amatwi, namwe nkuko tubihora tubibabwira tubashishikariza, cyane cyane abadamu n'abakobwa, mujye muhamagara mu kiganiro cyo kwa gatanu mutange inama zanyu n'ibitekerezo. Ubwo rero uyu munsi nkuko nabivuze nkabangira ngo turebe imibereho y'abanyekongo b'impunzi mu nkambi ya Kiziba. Bambwiye ku buhanga bw'ibyuma ko Odeta agarutse. Odeta, noneho uranyumva? Ikibazo cy'amatelefoni ndumva gikomeje, ubwo memo mutwihanganiye.
Chuti z'ijwi rya Amerika, uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho, mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25, ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva kuwa mbere kugera kuwa gatanu, kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu, no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba. Kuwa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, kiganiro muri Isanga, aho twifuza kuvugana n'impunzi z'Abanyekongo zo mu nkambi ya Kiziba, ariko kandi namwe nshuti z'Ijwi rya Amerika tubaha umwanya kugira ngo namwe mutange inama n'ibitekerezo. Twaganira rero ku byerekeranye n'imibereho cyane cyane y'impunzi z'abagore n'abakobwa, nibo ko akenshi bakunze kwita no ku miryango barera abana. Ejo harabo twavuganaga batubwira ko batatanye n'abana babo mu bari baragiye ikarongi ku biro by'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR. Bakomezaga kugenda bashakisha abo bana ku bw'amahirwe bamwe babonye, ariko kandi nk'uko nabivuze dutangira, hari n'abakomeretse, hari n'abapfuye nk'uko byatangajwe na polisi y'u Rwanda. Ariko imibare ishobora guhinduka igihe icyo ari cyo cyose, kuko ntawamenya, hari abantu bataraboneka, hari abakirwaye. Ubwo rero byose bizagenda bimenyekana buhoro buhoro. Ni radio yanyu, Radio Ijwi rya Amerika, ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nkuko nababwiye dutangira, turaganira n'impunzi z'Abanyekongo ziba mu Rwanda mu nkambi ya Kiziba. Nagira ngo tusubire ku murongo wa telefone, ku bahanga bw'ibyuma bambwiye ko Odeta yabonetse. Noneho Odeta, wabunyumva noneho?
Ukumva cyane.
Urakoze cyane. Ni Mukansanga Odeta, ni impunzi y'umunyekongo yukazi haba mu Rwanda mu nkambi ya Kiziba. Nagira ngo ngushimire cyane kuba ubonye aka kanya ko kugira ngo tuganire, nubwo mbona telefone zatugoye. Urakoze cyane.
Murakoze.
Ikaze kandi ku Ijwi rya Amerika. Ubwo nagira ngo mu gutangira muri makeya mube mutubwiye uko ibintu byifashe muri uyu mwanya. Ubu muri ahagana hehe? Mwari mumaze iminsi itatu mwaragiye ikarongi ku biro by'ishami ry'umuryango w'abibumbye HCR ryita ku mpunzi. Ubu uri hehe nyuma yuko babakuye aho mwari mwagiye?
Ubu nagarutse mu rugo aho twari turi muri shitingi mu nkambi. Uri kunyumva?
Ndakumva, komeza.
Ubwo twagarutse ahangaha, ariko mu gitondo twabyutse bavuga ko bazanye itata yo gutwara abana b'abasore ngo babafate.
bande babivuze
ari tatari yaje ari disiye abasikare ntabwo ari bihuha
mwayibonye se
twayibonye rwose yaje hagarara ku ruhande rwa hafi ya polisi ubwo abana b'abasore bagerageza gucika ngo barebe iyo bahungira babona no kujya hanze y'inkambi bidashobotse asigaye baremera bahagarara ku misozi gusa
bavugaga hari aho bavugaga babajyana se
ntahe ko ari kujya kubafunga ko n'ubusize nyine ejo bijya kuba ko bavuze ngo adamu n'abana ni benshi uruhande rumwe wari guverineri w'intara y'uburengerazuba avuga ngo abadamu n'abana nibagende wasigara ahanganye n'abo basore n'abagabo
barahanganye cyangwa byagenze gute
ubwo hari ikintu twari dufite si ubwo nta kintu nta ntwaro bafite ubwo bahise batangira kuturasaho ibyuma ibyuka bino byuka biryana mu maso tumanika amaboko rwose tugaragaza ko nta ntwaro dufite ko nta tudashaka kurwana ibyuka bimaze kuziranya amantu amatwi n'amaso no mu kanwa hose asigaye nibwo baturasagaho amasasu y'urufaya abantu bapfuye ntabwo bagira umubare
wowe uko wabibonye ntimwahise mwiruka si ubwo ngubwo hari ubwo mwabashije kuba mwareba byibura ngo mumenye nk'abantu baba bahasize ubuzima polisi iravuga batanu
imirambo nakubwira bajyanye imirambo bajyanye imodoka ebyiri zuzuye za gisirikare ubwo hari abapfuye hari abo bajyanye hari inkomera n'ubu turi kumva amakuru ko bamwe baguye i Kigali muri CHUK bapfuye hari n'abagiye bagwa mu kiyaga kubera hari amarembo yose bayafunze hasigaye irembo ryerekeza kuri kaburimbo kandi kaburimbo iruhande rw'ikiyaga abenshi turakeka ko bashyiremo n'ubu ntabwo turababona
hashobora kuba yenda kubw'amahirwe ababasigaye inyuma nk'uko niba hari abo uvuga ari abari bagiye i Karongi
oya ni abari aho ngaho nyine aho twari turi kumwe aho ngaho i Karongi nyine ku biro bya HCR
ubwo ayo makuru yose azagenda amenyekana buhoro buhoro cyane cyane no kubirebana n'iyo mibare cyangwa abantu mwabuze yenda bashobora kuboneka cyangwa se mumenya n'irengero ryabo ubu rero mwasubiye iwanyu mwongeye musubira mu nkambi ya Kiziba muri Kivunge muri benshi hagenda umwe umwe bimeze gute
twagiye turi Kivunge barimo badukubita abasore babakubita bamushyiramo amapingu
bakamujyana he
ubwo bamwe batwasize abantu bane nabonye ni abasore bane bafashe babashyiramo amapingu uruhande rw'uku ntara afite ivongo kuri HCR
ni HCR hari uruhare yabigizemo se
HCR nta kintu yakoze nubwo twatangajwe no kubona imbaga y'abantu barenze 600 byari biriyo byarashiwe ku mukubiro bya HCR kandi tumanitse amaboko
aho nejo
nejo hashize
hanyuma
kandi
komeza
no kujyayo twari tugira ngo n'akababaro tumaranye iminsi tuvuga rwose inzara yaraduteye ahangaha abana ugasanga baragusonzanye nta kuntu ufite amafaranga ngo n'ibihumbi 500 baduha ngo ku munsi kurya amafaranga 190 Rwanda nta n'ubwo aguze ni tasi y'icyayi uha umwana
komeza wavugaga wari urimo kutubwira nk'ibibazo bimwe mufite cyane cyane nk'abamama nk'ibyo bibazo by'abana babaririra iruhande ibindi watubwira ni nk'ibihe
andi makuru nagusangiza ikintu cyaduteye ubwoba nuko bavuze ko ngo bagiye kudushyira mu budehe ngo rwasiga tukava mu maboko ya HCR ubwo tukareba gutungwa n'abaturiye Karongi nabo benda kwitwa n'inzara barya bavuye hano mu nkambi kuza kwasa uwagize amahirwe akabona uwo yashyiriza urukwi rwo gucana iyo baduhaye inkwi uwagize amahirwe akaza akirwa mfungira z'igitenge nananiwe kukimesa ndwaye akaba ari cyo kimutunga kuri abo baturanyi bacu badituriye twumva ikintu cyanatumye cyane duhaguruka tuvuga ngo reka dushobore tugiye ku biro bya HCR niyo mubyeyi wacu nabona yadushakira ikindi gihugu cya gatatu twahungiramo akidushakire n'ibidashoboka dushobore tujye kubwira twavuye n'ubundi ntaheza kugira ngo twicwe n'urusasu twakwicwa aho kugira ngo umuntu yicwe n'inzara akwicwa n'isasu
none se ubu uko byanze uratubwira akababaro mwari mufite katumye mujya ku biro bya HCR kugira ngo mwumvikanishe ibibazo mufite murebe ko mwafashwa none mwagarutse mu nkambi hanyuma bizagenda gute
na masase atunye tugaruka rwose ubundi iyo batadukoma mu nkoko iyo batadutangira n'ubundi abasirikare barenze ku n'abapolisi barenze kutwarenze kurenga mu mujyi wa Karongi kuri rompo bakitwirukosa ubundi intego twari dufite abari basigaye twari tugiye kuboneza inzira yambuka ijya Rubavu ngo kugira ngo dushobore twambuke tuhure muri Kongo nta heza hacu bahise ko badutangira baratugarura batuboneza inzira isubira mu kizima
nta nubwo bashaka ko musubira gutaha
dutangire ntabwo bashaka ko dusubira ntabwo twajya muri Kongo bari kubyibwira ngo nta mutekano uriyo no hanze y'inkambi ubu ntabwo twemerewe gusohoka ubu turaha nta safuriya mfite ubu tuvugana nta safuriya mfite agatenge nambaye nako kamwe mfite gasane mfite nta kintu cyo kurya mfite udufaranga twari twakwishyuye twashize kubera ufata utwo dufaranga bakatugukishyura uwo ufatiye akawunga ubu twaduhagaze dutya n'ubu turasaba imiryango nterankunga mutuvugire ubuvugizi rwose mushakire uburyo mwakwimura mu kindi gihugu mwadufashe mu nzu rwa gatatu kubera ngo turabangamiwe cyane rwose kandi kimenyimenyi batumazeho abana abagabo ababyeyi bagiye bavamo inda zidashikuze
ibyo ni ibyabaye mwagiye aho kugariza HCR
kuri HCR nyine imbogamizi n'ubu tuvuga tugifite nyine tugomba kubatabaza nk'ababyeyi bacu ubu n'ubu n'abasigaye baraza kubatwara kubera byanga byakunda ngo batuba ngo bashaka kumaramo abasore bose mu nkambi
ariko ntabwo yaba nta muntu waba arimo kubatera ubwoba ubwo
ntabwo ari ubwoba ntatwatinye ntabwo u Rwanda riteze ubwoba
ndavuga nta muntu waba arimo atera ubwoba abo basore ababwira ko bari buze kubatwara
oya rwose twabiboneye itataje mu gitondo ubu hari abafunzwe bejo bagiye bafatwa bahuraga nawe ari wenyine baramufataga agahita bamushyiramo amapingu
nta kintu akoze kuko hari ukuntu hashobora kuba urugomo
nyine batwirukaho n'amasasu ngo bahise babafata ni abasore bane nabonye igihe ntabwo ari nkuru mbarirano babashyizemo amapingu babashyizwe ku muhanda ku ntara iruhande rw'intara
aho birumvikana n'ejo haba ubwo bisa nk'aho ari akantu k'ubushyamirane nk'uko polisi ivuga ko byabaye ngombwa kwikoresha amasasu hanyuma igahangana nabo abo babasore baba ari uko bari bafite ingufu bakahangana na polisi
oya rwose nta ngufu bamanitse amaboko rwose nta kintu bari bafite na hano mu nkambi none cyaduteye ubwoba bwo kurenga bamaze kurasa abo ngabo epfo mu Ikarongi na hano barongera abapolisi ba hano baturindaga bica abantu bane barasa abantu bane
bande babarasa
mu nkambi hagati
mu nkambi babarasiye iki
twari turi Ikarongi twasanze bapfuye ntabwo tuzi ngo barasiye iki twebwe twasanze umwe bamwe bapfuye abandi babajyanye kwa muganga n'inkomere
reka tubaze uri mu nkambi aho ngaho utarigeze anahava ubwo yaba afite amakuru kuri ibyo ngibyo Felicien Rutikanga kuri telefone uranyumva ikaze ku ijwi ry'Amerika nawe wowe ntabwo wavuye mu nkambi ya Kiziba nguge Ikarongi wari uri wagumye aho ngaho mu nkambi bwo hari impamvu zatumye uhaguma nagira ngo utubwire wowe uko byari uko byifashe uwo mubyeyi Odette arimo kutubwira ko hari abasore bapfuye wowe hari amakuru waba ufiteho
oya amakuru yo ku Kibuye
oya ndavuga aho mu nkambi
ntabwo navuye mu nkambi
oya ndavuga mu nkambi aho ngaho watubwiye ko abo ngabo barashwe kandi barasubiye mu nkambi nagira ngo utubwire niba hari icyo waba ubizeho wowe
habonetseho akadurubayo ko impunzi zimaze kumva ko hariho bene babo barasiye epfo ku Kibuye nabo agahinda kenshi gatuma bafata bazamuka baja kureba bene babo barashwe ku Kibuye nyuma yaho icyo twabonye nuko twabonye bagenda bafata umuhanda wose kuko bari bagiye kureba abo ngabo barashwe bamwe barira abandi baboroga nuko ariko tujye kumva hakurya twumva amasasi ari kuvuga ariko bavuye mu nkambi ntabwo amasasi yavugiye mu nkambi hagati yavugiye hakurya y'inkambi hatari mu nkambi hamwe n'ikigo cya polisi aricyo kirinda iyi nkambi ni uko twumva amasasu avuga kandi ubwo twebwe twatubwi mu nkambi twanze kunyuvamo ariko ikikiri kiri cy'abantu bagendaga nicyo kikiri cyageze hirya twumva amasasu ari kuvuga
ubwo ndumva ari ibintu byumvikana uradusobanurira ko abantu batarasiwe mu nkambi ko hari ikintu umuntu yakwibaza abantu bagiye ikarongi abandi basigara mu nkambi abantu baba barimo kurasirwa mu nkambi bazira iki ubu rero tubwira ko atariho barasiwe hanze ubwo bagendaga bajya kureba bene wabo bumvise ko barashwe Odeta nizere ko byo ubwo wumvise uko byagenze nubwo bitavuga ko abantu batapfuye birababaje ariko nta wagiye gusagarira basigaye mu nkambi ubwo Felicien reka tuguhe akandi kanya gatoya niba hari ijambo wifuza kuba wageza ku batwumva yaba se ibyo wifuza kugeza kuri Leta y'u Rwanda cyangwa se HCR mbere yuko tukurekura niba hari ikintu wifuza kuba wavuga ukivuge ni Felicien nabazaga mbere kuko wenda mureka agende hanyuma dusigaye tuganira n'abari bari ikarongi Felicien hari ikintu wavuga wageza nk'ijambo waba wifuza kuba wageza kuri HCR cyangwa se Leta y'u Rwanda cyangwa ku bandi bakurikira Radio y'u Amerika
n'ose icyo mushaka kumbaza ni ikirebana n'iki muri ibyo
niba hari ubutumwa cyangwa ikintu igitekerezo wumva ufite wumva wa cyafasha impunzi zaba ari ziri mu nkambi ya Kiziba zaba ari ziri ahandi ariko nkawe bikuvuye ku mutima wowe icyo wifuza wakwifuza kuba wageza ku yaba ari Leta y'u Rwanda cyangwa HCR cyangwa n'undi waba akurikiye radio muri uyu mwanya
sabyo icyo navuga nanjye uko nigishijwe nuko natojwe mu bwana bwanjye nuko nari nzi neza ko abantu yaba umuturage nubwo atata umuturage utuye nubwo yaba n'impunzi yakangukira kugira ngo ayoborwe muri uko kuyoborwa no kubaha umuyobora niho haboneka ho kwicara abantu bakaganira nuko ukuyobora rero cyangwa akaba ariwe umutegetsi wawe icyo akubwiye ukacyemera burya aho ngaho ntihaboneka ubwumvikane n'ibibazo ntibizamuke cyangwa n'intambara zikaba buriya intambara ziba bitewe n'uko abantu bananiwe kumvikana kandi iyo abantu bananiwe kumvikana habaho abakuru hakabaho n'abato hakabaho abayoborwa abayobozi hakabaho n'abayoborwa izo nzego zose buriya buri muntu aramutse amenye umwanya arimo buriya nibyo bitera ibibazo hagati y'abantu n'abandi nuko umuntu atabasha kumenya ati uyu ni umuyobozi yangira inama iyo zitya hagati y'aho ngaho nizera ko ibintu bitadogera cyangwa bizambagurutse abantu baramutse bafashe ako gaciro ko kubaha bakubahana umuntu akamenya ati uyu ni mukuru ni umuyobozi wanjye akamenya ati uyu ni umuturanyi ni uwonyobora nawe ibyifuzo byereka mbyumve bikurikirane ukundi twari torera igisubizo aricyo kubahiriza ikiremwa muntu buri muntu akamenya umwanya we mbese mu ncamake nuko umuntu wese yamenya umwanya we buri muntu akamenya akwiriye kubaha icyo amusabye akagikora biramutse bibaye bityo impaka zashira n'intambara ntizibeho buriya intambara zibaho bitewe n'uko abantu batabasha kumenya urugero barimo kandi icyubahiro ntikihabe kuko ari ikintu cyo kubaha ababayo umuyobozi kandi burya iyo umuntu atubashe umuyobora ntabwo ibintu biba bigaragara neza mu buryo bwose n'icyo gisabwa ni uko abantu bamenya
cyane cyane umuntu yamenya umuyobora akamenya icyo amusabye ntarinde yaruha asigaye agahita yumva akumvira kumvira rero ngo biruta n'ibitambo kudakurwa kw'ijambo ngo bimeze nkuramya igishushanyo cya terafone niko njyewe mbizi mu ncamake ndarangije.
Urakoze rwose kuri icyo gitekerezo cyawe, ubwo n'abandi baraza kugira icyo bakivugaho. Twibutse abatwumva ko iyo ari Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, ikiganiro muri Isanga aho tuganira n'impunzi z'Abanyekongo ziba mu nkambi ya Kiziba mu Rwanda mu burengerazuba bw'igihugu. Mutwumvira kuri FM 88.3, FM 104.3 mu Rwanda, naho mu Burundi mukatwumvira kuri FM 94.9 no kuri FM 95.2. Reka twongere dusubire ku murongo wa telefone, noneho twakire Clémence. Clémence Mukashema, uranyumva? Wowe nawe ufite uba mu nkambi y'impunzi ya Kiziba, waba wari wagiye harya i Karongi? Hanyuma ubu ngubu urahagana hehe? We wasubiye mu nkambi cyangwa uracyari mu nzira utaha?
Uracyari mu nzira ntaha.
Byifashe gute aho wanyuze, ibyo wabonye, watugezaho makuru ki?
Amakuru nabagezaho nuko birababaje cyane, ni n'amakuru atagakwiye kumvikana mu gihugu cy'u Rwanda kiyobowe na perezida nyakubahwa perezida wa repubulika Paul Kagame, uzwiho amateka yo kuba yarahagaritse jenoside. Icyo nawe akagombye kuvuga aka kanya navuga nti azabikurikirane neza, ntabwo nibaza impamvu cy'ibi bintu byabaye, ni ibintu by'indengakamere, ni violence iteye ubwoba kuko abantu bavuye mu nkambi bagiye ubwo ikibazo cy'uko uburenganzira bwabo bugenda batabubona, babubuzwa n'ubuyobozi bw'inzego z'ibanze hato na hato, kandi babasha kubivuga ntibabashe kubuhabwa. Aho abapolisi binjiye mu nkambi bakaza mu makuru yari ari hari uko baje gutwara komite nyobozi yari iyoboye impunzi, babashe kuza ziratangatanga bagenda ntawe bajyanye. Nyuma yaho niho hamaze ibyumweru, icyumweru cyose nta hasheri igera mu nkambi, impunzi zifata umwanzuro wo kuba zamanuka zikajya kureba impamvu ndetse no kubaza aho bari, ese bari cyane mu maboko ya hasheri, ese bari mu maboko y'ande. Ariko icyaje kubaho nuko byarangiye zishwe, zipfuye nabi, hapfuye abantu benshi, n'ibintu by'indengakamere umuntu atabasha gusobanura. Ako tuzi ko mu ijuru hari Imana, kandi nta kijya kibasha kurogoya umugambi wayo ku buzima bw'umuntu. Buriya sinzi rifite uko izabigenza, nabyo yabibonye. Ariko ubutumwa buriho ni uko perezida akurikirane neza, amenye aho byavuye, kandi atabashe gutanga amakuru neza ku nzego z'ibanze zijye zibasha kumenya ikiremwa muntu n'uburyo bwo kukirengera. Ibyo Felicien yavugaga ngo kubaha no kumvira, kubaha ni byiza, ariko nabwo ugomba kumenya uburenganzira bwawe, umuntu agomba kumenya uburenganzira bwe akamenya n'inshingano ze. Rero niba umuntu akubwiye ati wenda arakubaza mu byerekeranye n'uburenganzira bwe, ndibaza atakagombye kwicwa, ahubwo yakagombye kubuhabwa niba ari ngombwa.
Mu myitwarire y'abantu, Odeta yatubwiraga ko abantu bamanitse amaboko hanyuma polisi karenga kabarasamo, wowe wabibonye ute? Nk'ubwo Felicien yaravuga ati abantu bagomba kubaha, umuntu akamenya umukuriye, akubaha umuyobozi, akakora icyo amubwiye. Hari wowe hari ikintu waba warabonye cyaba cyarabaye nko kutubaha? Tuvuge nk'abo ngabo bari bafite intwaro, umuntu afite intwaro, hari umuntu wigeze ashaka guhangana nawe?
Nta muntu wigeze ashaka guhangana mu by'ukuri, nubwo abo babikoze, abo bishe abantu bashobora kuba batabyemera, ariko nzi ko mu mutima wabo, umutimanama wabo bizi, kandi n'Imana ibizi, nta wigeze ahangana nabo. Icyabayeho ni uko bakimara kuza baravuze bati ushaka gusohoka nasohoke. Nta wigeze agira umutima wo gusohoka, cyane ko bari bagose wagira ngo ni abantu bagose interahamwe cyangwa abantu bahanganye n'imbunda ku mbunda. Abantu baratuje batera indirimbo barasenga, ariko ntibyabujije abapfa gupfa. Gusa ko ikiribo nta wigeze ahangana rwose, nta wigeze ahangana. Abantu bamanitse amaboko, twumvaga ibyo bari gukora hari bitanashoboka, ariko byarashobotse.
Abo uvuga tuvuge na abapolisi cyangwa abasirikari bari baharinze cyangwa se barinze umutekano, barababwiraga ngo ni musohoke.
Bari barinze umutekano, ni ukuvuga ngo abari barinze umutekano bari bahari. Haje indi timu y'aba, niba ari abapolisi niba ari abasirikari sinzi, bari bambaye imyenda ya polisi bipanga ku mirongo imbere yacu. Ubwo nyine bakimara waruvuye gavana araza aravuga ati abashaka gutaha batahe, ariko abantu kubera ko hashize ari akabashubije icyabazanye ntabwo batashye. Ubwo nyine niho wari uhagarariye abo bapolisi yatangiye atanga, aravuga ati noneho bagiye gukora icyo bagomba gukora. Ubwo nyine batangiye kurasa ibintu by'ibyuka, bararasa bigera igihe barasa amasasu, abantu bapfuye bashize, abana bapfuye bashize. Ese ni ibintu by'indengakamere bidakwiriye kuba mu gihugu nk'iki ngiki gifite demokarasi, gifite uburenganzira, kibahiriza uburenganzira bwa muntu, ndetse gifite imiyoborere bayoborera muri demokarasi. Rero ndibaza biriya Fesiye yavugaga n'ibigihugu ari demokarasi, bakagombye kumva ibitekerezo by'abantu n'ibyifuzo byabo, kuko kwica abantu ntabwo ari cyo gisubizo. Aho kugira ngo icyo gitera wakwica ikibimutera. Rero n'ubundi nubwo abantu bapfuye, abasigaye babashe gukorerwa ubuvugizi kugira ngo uburenganzira bwabo bwubahirizwe, kuko nabo ni ibiremwamuntu byavutse bitabisabye.
None Clemence, hari akantu katumvikana neza. Uravuga uti baravuze ngo abashaka gutaha batahe, none kandi ni uburenganzira. Iyo uvuze ngo ushaka, ni ukuvuga ko ashobora kugenda cyangwa se akaba yaguma aho ngaho. Bavuze bati abashaka gutaha mutahe. Felicien yavugaga ati abantu bumvire. Niba bavuze bati ni mutahe, abantu bashobora kumvira nyine bagata bakumva ko bategetswe gutaha. Ariko none bavuze ati muhitemo ababishaka mutahe, hanyuma abantu muguma
aho ngaho. Iyo uvuze ngo ushaka gutaha tahe, ndumva atari woda ubushyizeho.
Ntabwo ari itegeko.
None ise ubushake, ndibaza icyakurikiraho atari ukwica umuntu utari kukurwanya, nta mbunda ufite, ntaki. Ahubwo ndibaza icyaba cyiza ari ukumuganiriza ukamubwira ati njye nagusabye gutaha kubw'izi impamvu, wowe kuki udashaka gutaha? Nduzaza nicyo cyari gikwiriye. Ntabwo icyari gikwiriye ari ugufata abantu ukabica, ukica abantu batari kukurwanya, ababyeyi bamanitse amaboko, ababyeyi batwita abana, impinja zigapfa zigashira. Ntabwo icyo aricyo cyari igisubizo rwose.
None hashize yeriyo, kugeza ubu hari ikintu yari yababwira?
Ntacyo.
Mwarinze muhava nta kintu babatangarije ngo babwire wenda ikibazo cyanyu twacyumvise tuzagisuzuma tuzabasubiza?
Nta kintu na kimwe batubwiye, kandi nicyo cyari kitezwe, ni nacyo abantu bari bategereje. Mu by'ukuri inshingano zabo ntabwo bazubahirije, ntabwo bazubahirije. Uko baza kuzubahiriza ntabwo abantu bari gupfa. Byari byoroshye kuza bakabihanganisha, bakababwira bati ibibazo byanyu turabizi, wenda turi kubikemura gutya. Aho ntabwo kwica rwose cyari igisubizo. Abapfuye bapfuye, ariko nta n'uzabaho nk'umusozi. Buri wese igihe cye nikigera azapfa. Ubwo rero ubutumwa natanga ni uko ku isi yose ikiremwamuntu ni kimwe, uwishe n'uwapfuye bose ntawe uzabaho ubuziraherezo, nawe azicwa n'ikindi.
Radiyo Ijwi rya Amerika, Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ikiganiro muri Isanga, turaganira n'impunzi zo mu nkambi ya Kiziba, impunzi z'Abanyekongo zahunze ubushyamirane muri Kongo mu 1996. Najya ngo muri uyu mwanya noneho tujye ku murongo wa telefone twakire bamwe bakunzi b'Ijwi rya Amerika. Reka nguhereho Mugabo, turi kumwe. Mugabo uranyumva?
Ego ndafumva mwire neza.
Mwire murakomeye urahagana hehe?
Yandi yari mu Rwanda.
Ye. Ikitekerezo cyawe cyangwa ikibazo wa kwifuza kubaza aba badamu turi kumwe ku murongo wa telefone.
Okay, nje si gitekerezo kibazo ni igitekerezo. Nagira ngo uvuge ku kintu kimwe cyangwa bibiri gutyo. No kuvuga ngo nagira ngo sabe abantu cyangwa se abayobozi ko bajya bakemura ikibazo mbere y'uko ibintu amazi arenga inkombe. Hari ukuntu abantu baba bafise ibibazo bitandukanye na cyane cyane abantu b'impunzi. Na impunzi ni umuntu aba yavuye mu gihugu atabishaka atabiteguye. Hanyuma naho ahungiye iyo atabonye umuntu amwitaho cyane amwumviriza kugira ngo arabe ko yagira agahengwe byibuze ugasanga ingorane zikomeye cyane.
Abamaze imyaka irenga 20.
Ego icyo ndakivuze kubera ye mu Rwanda navuye mu Burundi ariko sinzi nimba naratashye cyane ari uguhunga bwa twaje kubera ingorane zabaye mu Burundi. Mu kwezi kwa gatanu ku mwaka w'ibihumbi bibiri no kwa karindwi mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu twarabaye nk'abantu bigimare iradukoranyiriza ahantu muri Croix Rouge baratubaza ibyo dukeneye n'iki ariko byabaye nk'akamezwe n'ingoma gushika kuri uyu munsi turafite ibibazo byinshi cyane bitandukanye ntiturongera kumva site y'iyo nama cyangwa cyavuyemo amaso yaheze mu kirere
2015
nshobora kubona aho dushobora kubariza niki ahubwo nagira ngo ngire ko nsaba nimba bishoboka ko mwazatubariza ushinzwe migimare kugira ngo atubwire byageze byari hari hagamijwe iki kubera baratubajije dukeneye mukiriko gushika kuri uyu munsi nta kintu na kimwe tuzi nta kintu na kimwe tubona kiriko kirajya imbere.
None se mugabo kuvuga ngo nta kintu na kimwe sinza kuvugira ministeri kubera ko sindi umuvugizi wayo nta nubwo nabona n'ibisobanuro nguha ku byo bakora naho bageze ariko hari nk'amakarita akaranga muntu barimo guteganya guha impunzi ziri mu Rwanda wa mwaba nk'icyo kibazo nacyo kiri mu byo mwabajije icyo gihe ese mugerageza kubaza nyine ababishinzwe hari uburyo mwabajije muti bigeze hehe ibyo twabajije
twebwe ntituri impunzi twebwe turi abanyarwanda
amwe muri abanyarwanda batashye babaga mu Burundi
mugabo twatashye nk'impunzi kubera twumva twatashye ku ngorane zivuye ku mutekano muke uri muri icyo gihugu na cyane cyane ngira ngo murabizi hanyuma turasaba baradukoranya hajya kuri Croix Rouge zahaye Kigali ariko baratubaza hakenewe iki murifuza ko tubabagirira iki nikigushika kuri uyu munsi nta kintu na kimwe turabona cyavuye muri ibyo bintu ntituzi n'ikintu na kimwe mbega byari bikeneye byari bigamije iki.
None se iyo murabaza abashinzwe impunzi wowe uravuga ko mutari impunzi yego musa nkaho mwahunze nuko mbona dusa nkaho tugiye guhindura ikiganiro ariko impunzi ni impunzi iyo umuntu ahunze nkuko abivugaga aba yahunze igihugu cye kandi atabishaka nta wishimira kuba impunzi. None ikibazo cyanyu mugishyikiriza abashinzwe impunzi cyangwa mugishyikiriza ubutegetsi bw'igihugu niba muri abanyarwanda batahutse? Yego mwatahutse nyine kubera ibibazo ariko nta yindi nzira mushobora kunyuramo kugira ngo mubone uko mubaho yenda musubire naho mwari mutuye mbere cyangwa aho ababyeyi bakomokaga? Ntabwo nzi aho umuntu yaganisha ikibazo ariko ndumva bitabazwa ministeri ishinzwe impunzi gusa.
Ego urumva ni ministeri nyene ishinzwe impunzi n'ibiza. Sinzi nimba hari ahandi twabariza, kuko iyo nyene yaratubajije ibyo dukeneye n'icyo dushobora kuba twifuza kugira ngo dushobore kubaho gushika kuri uyu munsi. Uvuye kuri icyo gihe n'uyu munsi ntiturabona ikintu cyavamo. Kandi turafise imiryango, turafise abana, turafise imiryango bariga, turi mu mazu ducumbitse, tubayeho ukuntu tutasobanutse.
Twizere ko hari uwabakurikiye ikiganiro akaba afite nk'igitekerezo yakwifuza gutangaho, cyangwa se wanatubwira inzira mushobora kunyuramo kugira ngo icyo kibazo cyanyu kibonerwe umuti.
Njyewe nagira ngo mwotubariza nk'uwabishinzwe cyangwa akaduha umucyo tukamenya n'ibiki turi hehe bimeze gute. Ikintu nama nakurikiye ibiganiro ku maradiyo atandukanye, mugabo sindumva bavuga icyo gice cy'abanyarwanda cyangwa abo banyarwanda bavuye mu Burundi yewe n'umutekano muke n'icyo bateganya kubakorera.
Ubwo umuntu ashobora kuzareba uko yabiganiraho nabyo, nitubona uwashobora kuduha amakuru cyangwa se ibisobanuro ku bibazo nyine nk'ubwo umuntu yagutumira nawe ugasobanura n'ibibazo murimo n'uburyo mwabyitwayemo naho mugeze noneho nk'uko wabitubwiraga. Ariko icyo nkuyemo cyane ni uko impunzi nyine bagomba kuyumviriza nk'uko n'abandi bari barimo kubivuga, ibi bibazo bagejeje kuri HCR kugeza ubu ntibirabona umuti, none basubiye aho bari batangiriye, ariko twizere ko hazageraho akaboneka nk'igisubizo. Ndagushimiye cyane.
Murakoze cyane mugabo. Nukuri tuze turakemura ikibazo
amazi atararenga inkombe.
Urakoze
cyane. Reka twongere dusubire tubaze umwe mu bari kumwe natwe hano ku murongo wa telefone, abamama bari ku murongo wa telefone. Odeta, uranyumva? Odeta turacyari kumwe? Telefone ye ivuyeho, ariko Clemence we aracyahari. Reka mbaze niba hari umwe mu bifuza kubaza ikibazo, tubanze tumuhe umwanya. Ye Clemence, bambwiye ko amatelefone arimo gucika, reka mbagarukeho Clemence. Ubu noneho mutekereje mukareba imbere, murumva ari hehe mugiye gushyira ingufu kugira ngo habe hakwirindwa ko n'amaraso yameneka, kandi n'ibibazo mufite bibonerwa umuti? Murumva mugiye gukora iki?
Amaraso yamenetse kandi menshi, n'ubundi twe nta ngufu twashyiramo kuko nta bubasha dufite, ariko n'ubundi icyo twakomeza dusaba ni ubufasha, ni ubuvugizi, kuko ibi bintu byose byabaye mbizera ko abayobozi b'inzego z'ibanze bashobora kuba barazisobanuriye nabi abayobozi b'inzego zo hejuru. Habayeho kuba abayobozi b'inzego z'ibanze batarabashije kwita ku bibazo by'impunzi, aho abari bahagarariye impunzi bagezaga ibibazo kuri abo bayobozi ntibabashe kugira icyo babikoraho. Ariko ku munota wa nyuma impunzi zimaze gufata umwanzuro wo kujya kureba icyabiteye ndetse no kubaza uburenganzira bwabo, havuye n'impfu. Rero n'ubundi twasabaga nyakubahwa Perezida wa Repubulika ko ndumva ikibazo cyarakuze, niwe wagira icyo agikoraho agakurikirana n'izo nzego z'ibanze akazibaza neza imikorere yazo, kandi bakajya babasha gukora follow up bakamenya uko zikora, kuko usanga umuntu ashobora kudendeka ntakurikirana ibibazo, ntakurikirana inshingano ze, ntazikore neza, ubwo byagera ku munota wa nyuma yabona ibibazo byabaye kubw'imbaraga afite akabyikuraho akabishyira ku bandi. Icyo rero ni ikintu kitari cyiza, giteza igihugu igisebo, kandi ugasanga ingaruka zibaye mu mpande zombi. Ahubwo icyaba cyiza ni uko umuntu yajya amenya inshingano ze, akamenya uko yikunda agakunda n'abandi, uko yumva uburenganzira bwe bwakubahwa akubahwa n'ubw'abandi.
None turebye mu mibereho isanzwe ya buri munsi y'impunzi mu nkambi ya Kizibaho ngaho muba wavugaga ko bitoroshye kugira ngo abana bababonere n'icyo kurya nkamwe ababyeyi mu byifatamo gute kugira ngo mubashe kugaburira abana
n'ikibazo gikomeye hari ababyeyi benshi usanga kurya kw'abana bigoye ugasanga amafaranga afata kubera ko atabasha kuyarya kwa kwezi agafata ya kwa kwezi akayarya akazajya gufata ideni ry'ukundi kwezi akayirirya akazafata iry'ukundi ugasanga umuntu amafaranga yakariye mu kwezi kwa mbere amaze kurya y'ukwa kane akiri mu kwa mbere ugasanga rero n'ikibazo bigera aho bakabimwima abana bakaburara bakabwirirwa n'ibibazo usanga ari ibibazo bikomeye cyane.
Ideni uvuga ni barya kande niryo baka muri HCR mu mafaranga babafashije
abacuruzi urabona niba bahaye umuntu amafaranga 5,700 ni amafaranga adashobora kurya ukwezi kose ubwo rero ya amafaranga yashize akabona abantu bana be bagiye gupfa ahitamo kujya gusaba ideni uko icyo kintu cyatangiye mu kwezi kwa mbere tuvuga ngo abakimara kugenda birya abantu bagiye bakamadeni kugira ngo abantu bafatire umwanzuro wo guhaguruka nuko byari bigeze aho n'abandi babahaga amadeni bari kuyabima ugasanga umuntu ari kuvuga ati sekundi imideni byo kugera mu kwa kane tukaba tukiri mu kwa mbere ayo kwa kabiri warayariye urabona uzagera uburyo bwo kunyishyura gute bakabyimana kuko abantu babona n'undi batari bupfira aho ngaho aho bicaye kandi babona na hashtag itaga kubaganiriza ngo ibabwire ibibazo iga giri kiri kubateganyiriza ahise mu guhaguruka byavuye mu zirampfu zose ariko mu by'ukuri n'ababikoze Imana ibababarire ibarinde no gukomeza gukurikirana abandi cyane bo bagikoze bo bari bafite kugikemura ariko bagikemuye nabi ubwo rero bareke gukurikirana abandi kuko nk'abantu benshi bamwe bashyizeho ngo hari abo bari bukurikirane bateje imidugararo ntawayiteje ni buri wese ku giti cye wahagurutse kubera ikibazo afite ntahaga ari ikintu cyateguwe ngo abantu ngo ni banaka bagiteguye ku buryo bajya gukurikiranwa ikibazo cyabaye ariko habeho kwisubiraho abantu bajye bakemura ibibazo hakiri kare be kukunda ibyubahiro nka bya bindi numvaga Felicien avuga ngo umuyobozi ngo abereyeho kuvuga abandi bagakurikira biroroshye kumvira ariko ntabwo umuntu ashobora kuvuga ngo umwumvire mu rupfu kuko niba abana baburaye babwiriwe bakaba uwo muyobozi ntacyo abivugaho ntacyo abikoraho nta buvugizi bukorera wakomeza umwubashye kuzagera ryari wamwumvira kuzagera ryari ubwo rero nkumva ko iyo bibaye ngombwa umuyobozi ntakuvugire urivugira nicyo cyabayeho kandi giteza ibintu bibi abayobozi rero bisubireho bumve ko bashyizweho n'Imana kuko ngo Imana niyo yimika kandi ikimura uwabikoze uyu munsi ashobora kubikora ariko nawe Imana ibishake yamwimura kuko yo ifite ububasha uko biri kose nubwo abantu bapfuye ntagaruka itari inaniwe kubatabara ushobora kuba ari n'umunsi wabo wari wageze kandi wabishyewe ayo maraso akamujyaho nkuko Yuda yishe Yesu kandi ari Yesu nicyo gihe cyari icye ariko we kumwica ntabwo byabuze kumubarwaho Yuda yamubazweho kandi cyari igihe cya Yesu rero icyo nashishikariza abayobozi ni ukudakunda ibyubahiro byinshi ahubwo bakamenya inshingano zabo kandi bakazikora neza kuko nicyo Imana iba yabashyiriyeho.
Ye urakoze rwose, sinzi niba ijwi ryawe warisize hariya aho ngaho mwari muri Karongi, ariko nyine urumva ko watangiye no gusarara, yaba ari kubera kugutinda hanze cyangwa
ntabwo ari ugutinda hanze, ni ibyo byuka baduteye ariko kuko isaha yanjye itari yageze n'ubundi wenda siyo yari tariki yanjye yo nabashije kubivamo ndiruka uyu munsi ndi muzima Imana ihabwe icyubahiro kandi n'abagiye ibakire abasigaye ikomeze ari ibakorera ubuvugizi ifatanyije n'abafite mu nshingano zabo.
Reka twongere twakire na none Odeta Mukansanga yagarutse ku murongo wa telefone yakomeje kugenda icika. Odeta, noneho uranyumva?
Ndakumva cyane.
Hagomba kuba hari byinshi byagucitse ahari kubera telefone yari yacitse. None muri uyu mwanya wowe hari ubutumwa nk'ubu intuze Clemence yaravuze icyo atekereza asa nk'usubiza Rutikanga mu byerekeranye no kwabaga gakubaha kuba abantu bakubaha babayobora. Wowe ubivugaho iki? Urasanga nko muri iki gihe hakorwa iki abantu kugira ngo abashe kumvikana? Ni uko kubahana nabyo bibeho, ariko kandi banumvikana no ku bibazo bibareba bakabonera umuti.
Kibanze kubahana ni byiza. Na ubu hari uwe ngomba gukora ifoto ukanyereka uburyo ngomba gukemurwa, ukanyegera ukamba hafi, ariko ntunyite ntugandamize. Niba nari mfite no kugira ngo niba udashobora no kuyikemura ugomba kunyereka uti njye simbishoboye, reka njye ikibazo cyose nashobora kugikemura, reka gishyikirize ugishinzwe. Ibyo ntibyadukorewe. Mbese uburenganzira bwacu twarabubukijwe cyane, badusubije hasi mbese turi mu mateka mabi cyane.
Ariko banza ari byo HCR yakoze, yavuze ati njyewe birananiye mwebwe mbashyize mu maboko ya Leta y'u Rwanda.
Nese ko tutari Abanyarwanda ariko dushyikiriza Leta, ko tutari Abanyarwanda. Icyadutangaje ko Leta y'u Rwanda nayo itadushaka ni ukutuzanaho amasasi ikaturasa, nta kindi rwose cyaduteye imbogamizi.
None se ubu murumva nari nde mushobora kwitabaza? Noneho
turitabaza Imana mwebwe nk'abantu muri kubyumva nyine bari kubyumva ku byuma hirya no hino. Twebwe turasaba niba hari ukuntu abavugizi bahamagara imiryango nterankunga ikagira ukuntu handi yatumira mu gihugu cya gatatu, niba igihugu cyacu, niba ibyo bitabaye twasaba tukajya iwacu twashaka tugapfa tugashira. Ariko hano tuvuye mu Rwanda turi gutotezwa cyane rwose.
Mwarabajije se uravuga uti tugasubira iwacu, icyo mwahunze cyaba cyaravuyeho cyangwa byaba nanone bibaye guhungira ubwayi mu kigunda?
Twahunze amasasu, turi cyadukuye iwacu ni amasasu, twararyaga tukanywa amata. Ariko iki none ni amasasu twahunze, na hano arahari twashobora tukajya iwacu ukicwa n'isasu, ariko wariye igikwicwa n'isasu waburaye umwana wawe yaburaye.
Ntabwo byoroshye
rwose, turi ahantu habi mbese.
Hari uburyo se mushobora kuvugana cyangwa se hari ukeneye kwita contact nabo mwasize hari iwanyu ku buryo bashobora kubabwira uko ibintu byifashe?
Ntabwo umutekano uraboneka n'abayobozi b'iki gihugu bavuga ko hasi nta mutekano, kandi no ku maradiyo mwese murabyumva bivugira hanze nta mutekano uri. Ariko burya umutekano wa mbere ni uw'igifu, na hano ntawo rwose, ni amasasu ku masasu.
Ariko amasasu ntabwo muyumva buri munsi?
Ntibyumvaye buri munsi, ariko ejo byatubereye isomo. Ababyeyi bahetse amaboko abantu, mbese ni ibintu bimeze nabi.
Uretse ikibazo mukomeza kugarukaho cyane, ni ikibazo cy'inzara, cy'imibereho aho ngaho mu nkambi ya Kiziba. Ubusanzwe umutekano, ibindi bibazo, yego kubaho umuntu ari impunzi atari iwabo, atari iwe, atazi n'ejo uko bizaba byifashe, ni ikibazo gikomeye. Ariko uretse ikibazo cy'inzara, ibindi bibazo bibugarije aho ngaho mu nkambi ya Kiziba ni nk'ibihe?
Ntabwo rwose umutekano twari tuwufite usesuye. Abaturage duturanye baturi inkambi tubana nabo neza nta kibazo. Ariko ikibazo twari dufite, ikibazo nyamukuru mu mutekano w'inda, buryo bidafite umutekano wo mu nda byose biba byapfuye.
Mu baturage se, abaturage mubana aho ngaho, abo muturanye hanze y'inkambi, uravuze mubana neza, mushobora kugenda bakabaha icyo kurya cyangwa se niyo mwagira n'icyo mubakorera bakagira icyo babaha, mukabasha kubona ikiramutse umwana byibura ijoro rimwe?
Nabo ubwabo badutuye nabo ntacyo bifitiye, nabo barya bavuye mu nkambi. Nakubwiye ngo hari igihe aza akamesera nk'igitenge nananiwe kukimesa, niba araza kwibampaye nashoboye kugasatura, akakansatura nkamuha ku bigori bampaye nkagabanya kabiri nkamuha nk'ikiro cy'ibigori nawe akajya kurya.
None byaragabanutse?
Byaragabanutse, natwe ntituri kurya rwose ngo duhage. Ubu tuvugana amafaranga baraduhaye turayishyura, aho twafatiye amadeni, ubu duhagaze dutya, nta kintu dufite mbese.
HCR niyo ibafasha gusa mu byerekeranye n'ibiribwa cyangwa na Leta y'u Rwanda hari ikibafasha?
Na PAM.
na pamu
naje kera na pamu
na pamu nayo yaragabanyije se
ni pamu pamu huko ni yaganye ikora pamu ni bibyo kurya hasi se bibi bikoresho bisafura yo gutekamo uburingiti isabune ni bibyo kandi nabyo tubona rimwe n'uzima y'imyaka ibiri
ni na kenda
akenda ntako tugi ntako tugira abagwa bya biryo kabigurisha ukiyemeza ko zikumukitwa n'inzara ukagura amagatenge ko kwambara
none nk'icyo kibazo iyo mukibabwiye bakivugaho iki babona umuntu yagenda yambaye ubusase
baraza niyo baje ngo batuzana inkunga y'imyambaro bazana ibintu by'ibiseke n'ibipira n'ibikoti n'ibyo byakise n'ibyo ngo niyo nkunga babaduhaye bakandika ko baduhaye imyenda badufashije imyenda
none ubu icyo wifuza kubabwira ni iki muri uyu mwanya
icyo nifuza kubabwira ngo mbasa nsaba niba banyumva rwose abaterankunga bashake uburyo badufasha bakorera ubuvugizi mu nshingano zabo bafite bakadushakira nk'igihugu cya gatatu twahungiramo kubera iki iwacu tuzi ko kitaragira umutekano bakadushakira kandi tukaba ducumbikiye rwose wenda igihe cyazagera bakabaha wenda tukazasubirayo ariko rwose mu buzima turimo buratugoye pe nk'ubu ndi umumama ufite abana barindwi ntagira ahantu nkora rwose ni ibintu bingoye rwose
kandi urabarera wenyine
ndi kumwe na se ise nta karakagira nta karakangira turi abantu turya bya byo kurya harimo abasore harimo inkumi uri ukenera amavuta igakenera ijipo umusore agakenera urukweto n'ipantaro ubwo rero ugasanga turi mu buzima bubi
abana aho bajya kwiga bigenda gute
abana bariga guturuka mu wa mbere primaire bakariga toronkome barangiza bakayavamo usibye bakicara bakagira ngo kuba nta bushobozi bwo kubigisha usibye hakagira nk'umuterankunga nk'umugiraneza uza abana batsinze babonye amanota meza babonye amanota ya leta abaterankunga bakaza bakabafata mu mubiri
abana b'abakobwa bo babayeho gute
abana b'abakobwa nabo ni muri ubwo buryo nabo barabafata nk'uko bafata b'abahungu uwagize amanota meza baramujyana byo barabajyana abaterankunga baraza bakabafata
ariko babayeho gute mu buzima busanzwe bwo muri aho ngo mu nkambi
abakobwa bacu bo kubera amikoro make ubuzima barimo nibyo bya bibazo dufite baratwara amadora atageze igihe kubera kubura icyo yakora kubura amavuta meza akabura amavuta yo gushyira mu musatsi we akabura igipo cyangwa urukweto bigatuma ajya gukora ibintu birarikiye yahura n'umusore wakoreye udufaranga akamukubita ibihumbi bitanu akabigura ijipo ubwo nibwo mu buryo dufite kubera umutekano muke wo kubura icyo tuyifatisha
ni ikibazo gikomeye reka ngushimire cyane rwose kuba wafashe uyu mwanya kugira ngo tuganire nubwo amatelefoni yatugoye mukomeze mwihangane mukomere ibibazo bibaho ariko amaherezo buriya bishobora kuzabonerwa umuti
urakoze Imana iguhe umugisha rwose mugumye mudukurakirane rwose mutubarize nkamwe rwose
yego namwe baha umugisha reka ijambo rya nyuma ndiguhe Clemence Mukashema wowe akajambo gatoya wakwifuza kuvuga muri aka kanya mbere y'uko tusezeranaho
mbere y'uko dusezeranaho n'ubundi icyo nasabaga kugira ngo mbanzirize kuri leta y'u Rwanda nisabira nyakubahwa perezida wa repubulika kugira ngo abashe gukurikirana iyicarubozo ryakorewe impunzi mu gihugu cye kubera ko ni ibintu bidakwiye ibintu bitari byiza ibyo bamubeshya ndabizi ko ibi bintu yabimenye ibyo bamubeshya ko impunzi zigaragambije ni amafuti ni ukubeshya kuko impunzi zarihanganye zarubashye ako zageze aho kubaha no kwihangana birazinanira kuko icyo kintu cyo kujya aho zihaguruke iyo modoka ya polisi iza mu nkambi gutwara komite byari bikurikiranye n'uko perezida wari uvuyeho perezida w'impunzi wari ucyuye igihe wakoraze muri 2017 yafunzwe nta mpamvu baraza baramujyana baramufunga kandi nta kintu bigeze bagaragaza ko yakoze igihe arafungurwa iyo modoka rero yinjiye mu nkambi ya police niyo yateye abantu impagarara ubwo baburabica aravuga bati
reka turekere aho nyine ndabona amasaha agiye nshimire ku buhanga bw'ibyuma Kerina Shwa na Inosa Kimenyi namwe mwese abaduhamagaye mukomeze kutwihangana amatelefoni yatugoye kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi mbifurije mwese ibihe byiza.
Imuri kumwe na Oriane itangishaka